Back to sender.
Upa mi onozo wa back to zendo.
Back to sender.
Upa mi amanyesu wa back to sender.
Back to sender.
Upa mi onawa wa back to zendo.
Back to sender.
Echano kutimeni miti mechi uba mi ubae. Itili zodi anta fubae.
Back to sender.
Upa mi onozo wa back to zendo.
Back to sender.
Upa mi amanyesu wa back to sender.
Back to sender.
Upa mi onawa wa back to zendo.
Back to sender.
Echano kutimeni miti mechi upa mi ubae. Itili zodi ata fubae.
Back to sender.
Back to sender.